It's the Red King is around. You're dizzy. Ooh ha, da be dum ne. Ooh ha, ooh ha, da be dum ne. Oh yeah. Mshana mepata, basi asante sana. Japo hujaniongezea ila hii naridhika. Mama watoto, naleta ngo. Na mwenye nyumba shamlipa mambo morora. Ah, feel like dancing, hey, let me dance. If you feel like dancing, hey, get up dance. Mambo yote ni wo polilo, polilo, wo polilo. 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 Aba tam tam bikini tam tam, hey, he vibe yani tam tam. Aba tam tam bikini tam tam, aba mambo. Amekuja na demu wake, jitu limekuja na rafiki yake. Kinyonyo, lazima tuje bambe.
And I feel like dancing, let me dance. If you feel like dancing, hey, get up dance.
Mambo yote ni wo polilo, wo polilo. Mambo yote ni wo polilo, wo polilo. Mambo yote ni wo polilo, wo polilo. Mambo yote ni wo Moda limekuja na mama ake, diesel amekanda demu ake, jitu limekuja na rafiki ake, kinyonyo, lazima tuwabambe. Jitu.